size I'm and I'm happy. Kusuga sami ever ready. Pelpelpela gitande lo se steady. Mang pete bona flow a steady. Pela we mi tepi ami jingo pizizi we size ami. Wena ngimpete so fike ndlela ijambe phezu kompete. Ungangibisa ukapteni ngoba umpete wami iskepi. Sokhala mateke teke sivuse umakhelwane. Usize yami, usize yami. Oh big mama, usize yami. Oh wena usize yami. Oh slay, usize yami. Usize yami. Oh big mama, usize yami. Oh wena usize yami. Oh slay.
Size yummy.
Oh, big mama, we size yummy.